Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Abaduteze amatwi mwese ndabaramukije. Turakomereza ibiganiro byacu ku makuru, turakurikizaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Ikaze ku Ijwi rya Amerika, duhere rero ku makuru.
Maramutse Genia, maramutse namwe muduteze amatwi. Abategetsi ba leta ya Burkina Faso bamenyesha ko ibikorwa vyo kubohoza ihoteli yitwa Splendide iri ku mugwa mukuru w'Agadugu yagabwemwo igitero ku munsi wa gatanu vyarangiye. Ico gitero cahitanye abantu bashika 23. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu wa Burkina Faso, Simone Compaoré, yamenyesheje ejo kuwa gatandatu ko abo bantu bafuye bamuka mu bihugu 18 bitandukanye. Amenyesha kandi ko abantu barenga 150 bari bagizwe imbohe, babohojwe n'inzego z'umutekano, ariko bamwe muri bo barakomeretse. Simone Compaoré yavuze kandi ko intagondwa zitatu mu bagavye ico gitero zigizwe n'abagore babiri n'umugabo umwe zishwe muri ico gitero. Perezida wa Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore amaze ukwezi yimiswe muri ayo mabanga. Ejo kwa gatandatu yarashitse kuri iyo hoteli aho iryo bara ryabereye. Yavuze ko igihugu ciwe kitazoterwa ubwoba n'intagondwa z'aba Islamiste. Yaboneyeho n'akaryo ko gushimira inteko mvamakungu zafashije mu guhagarika ico gikorwa c'iterabwoba. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda ushamikiye kuri Akim ukorera mu bihugu vya Afrika y'uburaruko mu bihugu vya Barabu waremanze ko ari wo wakoze ivyo bitero. Ibihugu vya Iran na Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa gatandatu vyarabohoye imfungwa igihugu kimwe kimwe cari cagize imbohe. Ivyo bibaye nyuma yaho ivyo bihugu bigiraniye amasezerano yo kurekura izo mbohe, kandi vyabaye imbere yuko intumwa mva makungu zitangaza mu gisagara ci Vienne muri Autriche ko amasezerano hagati y'ibihugu rutura na Iran y'ivya nucléaire atanguye gushigwa mu ngiro. Abategetsi ba Amerika bamenyesha ko abanyamerika babohowe na Irani ari batanu bose hamwe. Harimwo umumenyeshamakuru yitwa Jason Rezaian yakorera ikinyamakuru Washington Post cyo muri Amerika. Yari amaze umwaka n'amezi ane afunzwe na Irani yagirizwa ibikorwa byo gusuma urusaku. Harimwo n'umupastori hamwe n'umusirikare w'umumarine w'umungabo za Amerika. Leta ya Amerika ku ruhande rwayo yarabohoye abanyayirane indwi, bamwe bari bamaze gucigwa imanza, abandi bari bagifise ibyo bagirizwa kuba batubahirije ibihano by'ubutunzi byafatiwe Iran. Leta ya Amerika kandi yarahagaritse kwagiriza abanyayirani bashika 12 bariko bakurikiranwa n'ubutungane bwa Amerika. Abategetsi ba Amerika batangaje ko hari haheze amezi 18 Iran na Amerika baganira kuri iryo bohorwa ry'izo mbohe ku mpande zose uko ari zibiri. Amakuru kuri Iran kandi igisata mpuzamakungu kijejwe gucungera ivya nucléaire caremeje ko igihugu ca Iran cubahirije amasezerano giheruka gusinya n'ibihugu rutura ku isi bijanye no guhagarika ibikorwa vyo guhingura ibigwanisho vya nucléaire. Ivyo vyaciye bituma Iran itezurirwa ibihano vy'ubutunzi yari yafatiwe n'amakungu. Umutegetsi mukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Burayi ajejwe ibibazo vya politike n'amahanga Frederica Mogherini yatangaje ejo ku munsi wa gatandatu ko ibihugu rutura ku isi byakuyeho ibihano byari byafatiye Iran. Yabimenyesheje umushikiranganji wa Iran w'imigenderanire n'amakungu Mohamed Javaz Zarif ejo ku munsi wa gatandatu i Vienne mu gihugu cya Autriche. Sekretari wa Leta Zunze za Amerika John Kerry nawe yamenyesheje ko ibihano Leta ya Amerika yari yafatiye Iran bifuswe. Ibiro vya Perezida Obama vyaciye bisohora ejo ku munsi wa gatandatu urwandiko rwo gushira mu ngiro iyo ngingo yafashwe. Amakuru kuri Indonesia naho Leta ya Indonesia yamenyesheje ko yahagaritse abantu 12 bo mu muhari wa Eta Islamike bagirizwa kugira uruhara mu gitero cabaye ku munsi wa kane muri ico gihugu co ku isi kigwiriyemwo abamizirima. Ivyo bimenyeshwa n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Steve Herman akorera i Jakarta ku mugwa mukuru wa Indonesia.
dushimiye mugenzi wacu hutugezeho aya makuru. Nshuti zacu muracyateza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu ni umwanya noneho tubagezaho ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ikiganiro ejo.
Reka nangire mbasuhuzana na hikaza abakunzi bacu mudahwema kudutega amatwi mu kiganiro ejo muri ku 104.3 FM umurongo wa Radio Ijwi rya Amerika. Mu gitegurirwa ndetse mukakigezwa n'umuryango Ejo Youth Echo buri cyumweru saa 11:35 kugeza saa 12 ndetse kigasubiramo saa 2:05 za mu gitondo na saa 11:05 z'umugoroba. Nawe mu yindi minsi ni kuwa kane no kuwa gatandatu saa 12:00 mu masaha ya mu gitondo. Muri studio muri kumwe nanjye Karen Uwize nawe ikiganiro cyo gihagarariwe na Roger Nigena. Tubahaye ikaze.
Suku kwimakea Augomba ndipise ndimonda shakumugati Baby baby oh Suku kwimakea Augomba ndipise ndimonda shakumugati hey, oh yo.
Eyo ni Micho the best kora Afrobeat original. Kurikirana ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika. 104.3 buri cyumweru Stay in touch.
Ugendeye ku bushakashatsi butandukanye ndetse n'ubushishozi usanga imyitozo ngororamubiri sport mu gifaransa ku buzima bw'umuntu hari ibanga ryihishemo. Niyo mpamvu tugiye kuganira ku ruhare rwayo aho abantu hirya no hino batanga ibitekerezo byabo ku ikorwa rya sport. Ese kuki umuntu yakora sport atayikoze se bitwaye iki? Turabisanga muri iki kiganiro. Turaza no kumva kandi indwara udakora sport ashobora kurwara. Si ibyo gusa. Abanyamakuru bacu badutegura ikiganiro mpaka aho bari kumwe n'abatumirwa b'inararibonye biganje mu rubyiruko. Nawe ku bakunzi ba yakina micunyira mu bande namwe nitwabibagiwe. Niba ufite igitekerezo, icyifuzo ndetse n'inama, uhiriza ubutumwa bugufi cyangwa se uhamagare kuri 078-855-4511. Nawe Tigo yo ni 072-255-4511. Wanatwandikira kuri page yacu ya Facebook ariyo Ejo Youth Echo. No kuri email ariyo ejoyoutheco@gmail.com.
Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza?
Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo urubyiruko mu kiganiro ejo.
Mu gutangira reka mbonereho nongere imikazi mwe mwese tugiye kubana. Ive nkuye mu ruge mu nkuru ye ari Kigali. Gusa yibanze cyane kuri Stade National I Nyamirambo. Aho abantu b'ingeri zitandukanye bari mu myitozo ngororamubiri umva uko byifashe.
Bamwe mu batuye umujyi wa Kigali bitabira siporo zitandukanye zirimo kugorora ingingo ndetse no kwiruka ibyo bita jogging. Ibi bikaba gahebuzo cyane cyane muri weekend. Guhera saa 11:30 z'igitondo ku mihanda itandukanye yo muri uyu mujyi harimo n'uyu wa Gitega, Biryogo no kurya nyuma, ubona abantu biruka gake gake bamwe ku giti cyabo abandi mu matsinda. Abo ni abantu bagera ku gihumbi kandi bari mu ngeri zose bari gukora na siporo mu museke w'iki cyumweru. Ni ku maesikariye y'umuryango wa Stade ya Kigali iyizwi nka Regionale ahitegeye tapi rouge. Umwe arerekera abandi nabo bagakora yaruha agasimburwa n'undi. Aba barasobanura icyatumye baza ndetse n'icyo bimaze ku buzima bwabo.
Impamvu mba nabisemo ni uko siporo ari ingirakamaro mu buzima bwa buri muntu kandi siporo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu kugira ngo umuntu akomeze kubaho neza.
Wumva udakoze siporo waba uhombye iki Brian?
Waba uhombye byinshi cyane kuko siporo zungura byinshi mu mubiri wawe. Siporo icya mbere irwanya umubyibuho ukabije kuba ufite, ikarwanya na zino ndwara za diyabete n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.
Njyewe nitwa Maria Aline, mfite imyaka 40.
Ku myaka 40 hari umuntu utekereza ko umuntu w'imyaka 40 ari umuntu watangiye gukura watakora sport kubera icyo uba wumva ari byiza kuba uje gukora sport?
Njyewe sport ndazikunda cyane kuko nzimazemo iminsi numva zingira akamaro nta kibazo.
Ndese ntabwo nabaga nishoboye, ntabwo nari kuva nkangaha ngombe nagenda nk'ibirometero bitanu.
Iyo nakoze siporo ndushaho kugira umunaniro cyane kuko iyo nayikoze mba numva hari imyanda myinshi yamvuyemo, numva stress zashize.
Nkambere wasangaga ari ubunebwe bukabije ntaratangira gukora siporo, urasanga ufite ubunebwe bukabije n'ibindi byinshi ariko ubungubu n'umubyibuho, ariko ubungubu ubona ko ntagiye kunanuka kandi ntagifite n'ubwobonebwe nagiraga
toza umushyira harakorwa undi bagakorera hamwe kandi nta gusobanya ari nako bijyana na morale. Iyi siporo rusange isozwa abantu bavuye imihanda yose batangira kwikusanyiriza mu matsinda bajemo maze bagataha n'ubundi muri siporo gake gake ibyo bita mucaka maze nabwo bigaherekezwa na morale.
Mwabyumviye hari n'igihe umuntu aba hadakora siporo nyamara kumva bimuhaye amahoro ese nyuma ntangaruka ashobora guhura nazo. Reka twumve Crispin Mizero icyo yaganiriye n'uyu mu docteur.
Ibiganiro tugiye kugirana ndagira ngo mutangire mwibwira abadukurikiye ndetse nibyo mukora.
Nitwa Muhinyuza Alipe, nkaba ndi umuganga mu buzima busanzwe.
Yego Alipe, uri umuganga. None ndagira ngo dufashe gusobanukirwa ese imyitozo ngororangingo ni iki, imeze ite cyangwa se ikorwa gute?
Imyitozo ngororangingo duhereye n'uko iyo nyito cyangwa iyo mvugo ivugwa, imyitozo umuntu akora kugira ngo agore ingingo zikoze umubiri w'umuntu. Iyo tuvuga izo ngingo kumvikana akenshi impiniro z'izo ngingo muri makeya, iyo bavuze imyitozo ngororangingo ari imyitozo ikorwa kugira ngo za ngingo karemano zigororoke bitabujije ko n'utundi turemangingo ari two maserire natwo tuzibuka kugira ngo umubiri urusheho kugubwa neza uhumeke muri makeya.
Umaze kutubwira imyitozo ngororangingo icyaricyo, none ndagira ngo tumenye ese imyitozo ngororangingo ihurira hehe n'ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi?
Aho bihurira n'uko uburyo umubiri uremye urarya ariko usabwa no kugira ngo usohore. Bivuze ngo kurya udasohora bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu, ariyo mpamvu kugira ngo habeho icyo nita homeostasis, equilibrium cyangwa se balance y'umubiri, n'uko nimba hari byinjiye bigomba gusohoka, bidasohotse umubiri warwara ntiwabaho. Nimba nanyweye wenda litiro ebyiri z'amazi hagomba kugira igice cy'ayo mazi kigira icyo kimara umubiri, ariko nanone ayo mazi agomba gusohoka akanasohokana n'iki na ya myanda. Binavuze ngo niba ibyo twariye byaje mu mubiri bigatanga akamaro ariko hari imyanda yabiturutseho, ari impamvu igomba gusohoka. Akenshi rero ariyo mpamvu iyo siporo ifite ihura n'umubiri, nuko ifasha umubiri kugira ngo wa mwanda uwurimo ubashe gusohoka ku buryo bwihuse, ariyo mpamvu iyo idakozwe akenshi iyo myanda imuhamaho ugasanga umubiri utangiye kugira izindi ngaruka umuntu atari yarateganyije. Kuko akenshi kugira ngo byo byisohore byo ubwabyo bitewe n'ibyo wariye ntabwo byisohora ku buryo bworoshye, ariyo mpamvu iyo myanda iba iturimo ibisabwa kugira ngo isohorwe na sipa z'impyiko. Siporo kuyikora buri munsi ntacyo bitwaye, ariko hari abantu batagira umwanya kuyikora buri munsi, nibyo byiza nubwo avuga uti nzajya nkora iminota 33 ariko bidashobotse ushaka kuvuga uti reka nkore gatatu mu cyumweru.
Turabashimiye cyane ku kiganiro mutugejejeho. Tubibutse ko kandi mukiri mu kiganiro ejo hamwe na Radio Ijwi rya Amerika.
Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza?
Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa iryo rubyiruko mu kiganiro ejo.
Aha twakomeje rero hamwe n'urubyiruko mu kiganiro mpaka nizere ko muri bukure mu byinshi, aho tugiye kumva ibitekerezo ku bakora siporo ndetse n'abandi batayiha umwanya.
Mbahaye ikaze mwe mukomeje gukurikira ikiganiro ejo. Uyu ni wa mwanya twahariye ikiganiro maka. Kuri uyu munsi nkaba mbafitiye abatumirwa batandukanye baturutse mu turere nka Gasabo, Kicukiro, Muhanga ndetse na Huye. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti utekereza iki ku bantu bavuga ko umuntu ukora siporo ari we ugira ubuzima bwiza kurusha utayikora? Nge ugiye kuyobora iki kiganiro nkaba di Aliette Tagwiza. Nkaba nagira ngo mere iburyo bwanjye ku ruhande rwemeza ko umuntu ukora siporo ari we ugira ubuzima bwiza kurusha utayikora.
Gukora siporo numva ari byiza kubera ko usanga umuntu udakora siporo akenshi n'abantu bakunda guhura n'ibibazo by'indwara nyinshi cyane. Nkanjye urugero kwa ko nzikora bindinda mbega ibibazo by'indwara za buri gihe.
Siporo atari ngombwa cyane mu buzima, kuko urugero n'abantu ba kera ntabwo bazikora kandi bararambaga kurusha ubungubu.
Uzi ngo abantu ba kera ngo bararambaga batazikoze barazikoraga, nubwo wenda batabitaga siporo ariko barazikoraga. Niyo mpamvu banarambaga, kuko natwe tuzikora ibyo byose turakomeye kurusha mwe mutazikora.
Ko ntayikora numva mba meze neza no kurusha uwaba ayikora, wowe numva nta kintu abandusha.
Hari ibintu byinshi twahuriramo, kondisiyo nyinshi twahuriramo, wowe utayikora ukabura icyo wimariye, ariko njye nkagikora kubera ko tuzo ke wenda duhe nk'ikibazo. Wenda menye kugenda mu modoka nanyigendamo, ariko hari kondisiyo nageramo bikaba ngombwa ko gusaba kugendesha iki. Koresha umubiri wawe gusa ugasanga ntahandi utishoboye, ariko wowe uyikora agize bimufitiye akamaro gahenze kurusha uko wabikekaga.
Nagira ngo mbaze uruhande rw'ibiryo bwanjye ko abantu ba kera batagiraga bakoraga umunsi wo gukorera siporo yewe nibagi muri gimo byababuzaga gukomera kandi bakaramba
ubundi ibintu bigenda bitera imbere usanga ari n'ibintu byinshi cyane bigenda biza z'indwara ziza nyinshi cyane bitewe n'ibintu bigenda biza bishyashya ugasanga ibyo materetse ndwara kuko cyane n'ubundi ntibabyitaga siporo barambaga cyane kurusha abo ariko nabo barazikora usanga umuhungu yarakora ugasanga bamwisha ati jya kumasha jya kugira utse jya kugira utse jya kugira utse ugasanga arakomeye kuko yarazikora usanga n'uwo muntu ushobora kwirukanka ibirometero ntabwo abikora gutyo gusa atari ibintu yatangiye n'ubundi akora kuva kirimo
nongeye mbaze iruhande rw'ibumoso bwanjye kuko muri iki gihe hariho indwara nka za rubaga impande zifata abantu barakuze kubera kudakora siporo aho ntibyaba bigaragara ko abantu bakora siporo aribo bagira ubuzima bwiza kurusha abandi batazikora
ngiye icyo navuga nubwo tugendeye kuri abo bantu bakuru bageze mu zabukuru n'ubundi niba nubwo baba barakoraga siporo bakiri batoye iki gihe baba bagezemo ntabwo baba bagikora siporo ariko ni ukuvuga ntabwo ari byahaguye gutera gutuma bagira ubuzima bwiza kuko n'ubundi icyo gihe bishobora guterwa n'indwara z'inzaduka ziba zigiye cyangwa se biterwa n'imyaka kuko barashaje
ariko burya siporo zunganira bya bindi byose umukorera kugira ngo umuntu agume mu buzima bwiza iyo zo siporo nazo zishyizeho ndakeka gucika intege bigabanuka kurusha uwo muntu utazikora
oya ahubwo ngewe ukuntu ngewe mu mbyumva hari igihe ukora siporo noneho wagera mu zabukuru igihe utagishoboye kuzikora none bikagenda bikugaruka kubera ko umubiri wawe waramenyereye gukora cyane no gukorana imbaraga
nashishikariza buri wese gukora siporo kuko siporo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu ifasha byinshi kandi ikemura byinshi
nanjye umwanzuro wanjye ngewe ntabwo kumbwira gukora siporo cyane ngo bituma ugira ubuzima bwiza kandi n'ubundi nanjye nazikora numva mba bimeze neza ubwo rero nabwira abantu bakora siporo cyane kugabanya kuko bishobora kuzabagiraho ingaruka mu buzima bwabo buri imbere
murakoze nibutse bari badukurikiye ko ikiganiro mpaka cyo kuri uyu munsi twaganiraga ku nsanganyamatsiko igira iti utekereza iki ku bantu bavuga ko umuntu ukora siporo agira ubuzima bwiza kurusha undi utayikora njye wari uyoboye iki kiganiro nkaba nari Aliette Tahagwiza
abo ese ubundi wowe uri kutwumva ubuzima na siporo birahurira he kuyikora no kutayikora se bivuze iki kuri wowe twoherereza ubutumwa bugufi cyangwa igitekerezo kuri 0788554511 cyangwa 0772551415 ushobora no kutwandikira kuri Facebook kuri page yitwa Ejo Youth Echo cyangwa kuri email ariyo ejoyouth@gmail.com akaba ariho tujye tubasomera ubutumwa bwanyu mwa mwatwandikiye mukanya mugiye kugezwaho na Shaka Maurice gusembere yabwo babakunzi b'ikinamico nababwira ko agace kandi k'ikinamico niramubanze kabategura mu gice giheruka kanenga ibitaro byari byamusigaranye kubera umugabo we Gatsimbanya yari yatorotse ibitaro atishyuye yaba ari ku wese
none surumva kwisha munsi y'igitanda byamara iki papa mu gihe mama atagomba gusohoka mu bitaro tutabyishyuye cyangwa ngo tunabisinye
none se ubundi nyoko yajyaga yarajya kugemura abarinda bamufatira sinaramuciriye isiri ngo ntangemurire hari impamvu
yewe none se urumva bagomba kumugumana ese ubundi bwo urabona bizaherera haguza ese ubundi umuntu arahunga agahungira iwe
ambarije nabi rwose nari nateguye ko nimara gucika ibitaro nzajya mu bisiza bya sogwe kwa mubyara wanjye hazaza byaracurutse none ndebera rwose
none se papa ubu urabona kuko turi bugurisha uwe murimo ngo dushobore kwishyurira mama bamurekure kandi wibuke ko impombo wasandaje ngo igomba gusanwa ari uko utaduha amafaranga tuvuyemo
barabakenya mu nkambi banteye umwaka gusa nta kundi nyine buriya turemera tugurishe wa pariseri yo ku muhanda
oya papa ko numva hari ahantu ariho hantu hazima nari kuzubaka sinatura mu manegeka mwiyanje
nkongera ngo ngire nti
impamvu wowe gakuru na Begeti nifuje ko duhura abandi badahari ni uko muri abantu b'ingenzi muri Club Amahoro
none se abiju uriya minyone we ntiwari kumubwira nawe sinabonye afite igitekerezo cyiza
nawe namubwiye ariko nyine yambwiye ko afite izindi gahunda zihutirwa ataboneka ngo yagiye guhura nawe muterankunga y'ibanga yanze kutubwira uwo ari we
ariko nibyo yagiye mu nisaba nta kibazo nubwo rero umuntu atabyizera ijana ku ijana
ariko mwebwe murakina minyona asigaye afite telefoni ifotora urabona habura hakura amafaranga.
Eh. Ibyo nanone rero nibyo tugomba kwitondera. Ntabwo twaduharanira amahoro ngo dushake inkunga zivuye mu makuba twashoyemo mugenzi wacu. Nubwo ari we wijyanye.
Rwose ibintu abijuru bavuze nibyo rwose. Umutera nkunga miliyoni yagize ibanga.
Ahubwo nagiye kwa directeri mubwira ibyo duteganya arishima cyane. Ati ahubwo mugomba kongeramo kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge nk'urumogi mu rubyiruko. None nk'abanyeshuri ku rugero rwacu murumva ibintu by'urumogi nabyo ari ngombwa.
Alo?
Alo?
Hey, uburetse gatoya?
Ikumana.
Waba uretse gatoya ko mwanya imodoka tukaza kuvugana nyuma?
Ariko buriya papa kari.
Hey.
Ubungu urutwaye koko?
None se siko kazi nkora?
Ngaho uratwaye, ubundi niba udatwaye ngo uri kumwe n'abayobozi. Gusa wumva koko njye tuzavugana ryari nk'umugore wawe.
Ndaharirega nzakubwira.
Hanyuma
nanjye kiduhe naraguye rwose ntaba business simba nashitse naje gushaka amafaranga ubuse jya unyonyongwa nicaye mwazarya iki se
ayo mafaranga se amafaranga ukoreye utanohereza
sinakohereza
ukohereza ubusa busa ariko kidu ubwo uzi ibibazo biri muri urugo rwawe koko
ahubwo se mbwira Karine yaba yarakize
iyumvire nawe mbese ubu niko yibutse kubaza ko kubyo umwana
ese umwana wanjye kote se kandi
ayo mupfakazi
kandi byo tanye se ni biki
mugabo ariko ura wagiyumva bari yako
umva
ndi mugore wabimbiye nka bibinya
umva mama kare wiriyo rwose humura sibyo ndenda guhembwa nzahita nza sibyo ngaho wetse dore mbonye mu police ataza kukumagareka kandi ndibo kuvugira kuri telefone.
Ko ya ntibibayeyo ahubwo ndabona umuntu agiye kujya bikora byavamo amafaranga.
Muyo wigeze gukora agasonga bugari bigeze aha
bageze se ngo ni wowe z'umwuga
we ntukuye nukuri
uzi kudoda neza se nuko ubwo inaha hatabonetse ibiti naho ubundi nge ibingibi nabikora kandi nakora intebe nziza
nukuri pe ndabona ari keza. Uzi ko wazajya udukorokana tugurisha muyo?
None se mbaba?
Karame.
Urabona ndi nyokorome?
Ndabizi.
Ninjye ugomba kukurebera kugira ngo nyine ubeho neza.
Cyane pe muyo kandi njye nzanakwitura.
Urabona rero uriya musore ngo nikiduhe? Njye naramushimye.
Ngo iki?
Urerega mwapfuye ubusa.
Ariko muyo ngo ubu? Ngo musore?
Ngo musore da? Nina ni bene babandi banga gukora ubukwe bwa nta kigenda bakabanza bagakusanya ifaranga kugira ngo bazakore ubukwe bw'igitangaza.
Ariko muyo none urano
buriya yamwiye ko nakwikundira.
Yawe buriya bijuru bira bintu yazanye cyo kongera ku muri groupe kurwanya urumogi ntahantu yabikuye.
Kandi umva ari directeur wamubwiye. Ubuse tuvuye ku cyagi kare tutwarushemo. Tekere yaba yararubonye maka batangiye gukora iperereza muri ubu buryo. Ubuse twitangura mwese twireye.
Warasaze. Aramutatara rubonye se ntago haba wiraburiye.
None umbigi. Ngi nta mahoro nyifite rwose habe namba. Kandi twitwa ngo nitwe tuyaharanira hamwe n'abandi. Nta nubwo niyumvisha ukuntu tuzatanga amahoro natwe ubwacu ntabwo dufite mu mutima.
Abwo mama Yusufejo yarambajije ngo za gigabyte ze ntabwo twari twabona uburyo tuzikura kwa directeur.
Izo gigabyte nazo
yawe muhakani arambwira ati muzaze mbatume nabonye muza akazi ngo nuko twari twagize umwaka.
Reka ngira bivuye mu rwose naje ko amafaranga yazahereke siki sinshaka gusura mu byo gutumura mu gihe
nyamara yambwiye ko yo winjiye muri gahunda z'abapfushayi ngo ntiyakwemerera kuvamo ngo wazaba araburizo uri kumva ahubwo bwako nungutse inama twazabwiye uriya mu magazine akazahora tuzanira muri cya gikarito.
Tonto, uziko nari ndi kuguhamagara kumva kuyivugiraho.
Ahora ni iki? Hari umuntu twavuganaga yanesheje umutwe, niyo mpamvu usanze nakambije agahanga. Ariko ndakubonye, karora akanyamuneza nuko.
Maze abandi bagiye muri club nyine nge ndabacika.
Reka sha.
Kugira ngo nze nkurebe.
Hey.
Ahubwo uzi ko utangurira telefone ntari kujya nkubona Tonto. Uzi ko profe yari agiye kuyifata akabura gato.
Hey. Ni ukugisha kure rero. Ndumva ngo hari igihe babafata bakanabirukana. Naho ubundi mesaje narayibonye harya ngo ni inkunga y'ibyo ushaka gukora muri club yanyu.
Nyine njye n'abandi bana bo ku ishuri twashinze club igamije gukangurira abantu guharanira amahoro duhereye inaha. Nanjye nifuje ko hajyamo ibintu bya defile de mode ukaduha amafaranga yo kugura imyenda.
Ariko menye uwo uri ibintu wankoreye warangiza ngo amafaranga wafashe ikigo cyanyu gisa ndi deregiteri ndagusoma wangiza ukiriza banza wemere urumva ku ntungi wo kubona nkuyemo imyenda tuzongera kurira. Urabyemeze?
Gakura nshaka kure kupushayi mbega itatu wabureka gute kandi hari umugi rwaheze kwa diregiteri rutaravayo? Bizagenda gute naho ubutaha?
Igarura amajwi y'amahoro
tutaragera ku musozo w'ikiganiro, reka Maurice abanza tugezeho ubutumwa bwanyu. Maurice tuguhaye ikaze.
Ikaze nanone inshuti mwese muduteze amatwi muri aka kanya twari ibitekerezo by'abakunzi bacu. Kuri uyu munsi turagaruka ku butumwa bwavugaga ku kiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize cyari gifite insanganyamatsiko igira iti amatsinda mato imwe mu nzira zigabanya ubukene. Reka tudatinze rero ibitekerezo by'abatwandikiye tubihere ku butumwa bwa Jeremy Misago uherereye i Burundi. Ati kujya mu matsinda ni byiza, ibi akaba bibona kimwe na Yvonne uherereye mu karere ka Rulindo, ariko we yongeyeho ko nk'urubyiruko kwibumbira mu matsinda mato bibafitiye akamaro mu kugabanya ubushomeri ndetse no guhindura imyumvire kuri bamwe. Naho Prosper we uri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, ati itsinda ni ryo ryizerwa n'ibigo by'imari iyo hakenewe inguzanyo kuruta uko byakwizera umuntu umwe ku giti cye. Ebeviel nawe ati itsinda ry'ubwizigame ryizerwa n'ibigo by'imari bikabaha inguzanyo, ariko umuntu ku giti cye asabwa byinshi bitashoborwa na benshi. Uwiringimana Jean Claude urirongiho mu karere ka Muhanga ati umuntu wese w'urubyiruko wifuza ejo heza yagakwiye kuba afite itsinda abarizwamo kuko bimufasha kwizigama. Reka duhiniraho ibitekerezo by'abatwandikiye kuri uyu munsi n'abandi bose mwatwandikiye tutabashije gusomera ibitekerezo byanyu tubiseguyeho. Gusa uramutse ufite ibitekerezo cyangwa se inyunganizi ku biganiro tubagezaho, nta kuzuyaza watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero ya telefoni ikurikira: 0784 12 82 32, cyangwa se 0782 8 02 82. Nongere nzisubiremo, ni 0784 12 82 32, cyangwa se 0782 8 02 82. Naho email yacu ni jeyutheecho mu magambo afatanye @gmail.com. ndetse n'abakoresha Facebook mwadusangaho mukaduha ibitekerezo ugiye ashakira gukandikamo ijambo jeyutheecho, ubundi ukadukurikira ukanadusangiza ibitekerezo byawe. Nawe uramutse ushaka gukurikira ibiganiro bya ejo byatambutse, nyarukira ku rubuga rwacu arirwo www.ejo.org. Mwakoze kubana natwe muri uyu mwanya w'ibitekerezo byanyu, naho ubutaha.
Arakoze cyane Shyaka ndetse namwe mujye mutwoherereza ubutumwa. Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, nabibutse ko twaganiraga ku ruhare rwa siporo tubagezeho byinshi ku kamaro kayo ku buzima bw'umuntu, yewe n'ingaruka umuntu udakora siporo ashobora guhura nazo. Ndabashimye mwe mwese twabanye kugeza ku musozo wacyo. Mwari kumwe nanjye Kahale Louise Hoje Nigene niwe wahagarariye ikiganiro. Bye bye.
Mu kiganiro ejo kitegurwa n'urundi rugiruko ruri mu muryango ejo nyiramubaneza urubyiruko kuri radio ukunda.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kanya gato saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira.